Ai, kia ora rai, te iwi hakorongo mai nei ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā whitu i rā tahi te iarere i rungi te waia kōrero ko tākuta te taka Keegan ki te kōrero i runga i wene o ngā kaupapa hoki no reira tēnā koe e tākuta te taka.
Tēnā koe i tau, o tira tēnā kaita katoa e whakarongo mai ana.
No reira, e mihi ana ki a koe, hei whaiwā ki te kōrero ki a hau i te ata nei, i runga i wēnei o ngā kaupapa, ngā taumahatanga i rungi a mātou, engari ko te tino kaupapa, ko te huira raunga Māori. No reira, tēnā kōrero mai, me tahura ke tāua ki a Marama Marika o mātou taringa areare mai. He aha tēnei mea, what is this Māori data impact hui?
So the Māori Data Impact Hui is something that's been created out of one of the national science challenges. So in 2014, the government created 11 national science challenges to have researchers address issues that were affecting New Zealand. One of those national science challenges was called 50, the National Science Challenge, Science for Technological Innovation. And it's within that challenge, the 50 challenge, where this meeting has come about. And basically what we've got is we've got quite a large challenge. We've got almost 500 researchers. We've got 10 major spearhead projects. We've got around 70 smaller projects. And a group of organisers within the challenge, we're looking at all of the research and all of the projects that everybody was doing and noted that there was a little bit of crossover, in particular crossover with researchers looking at Māori data, how to utilise Māori data, how to realise, how to work with it. And so what we've decided to do is to create a space where all of the researchers could come together. Researchers that whaipānga miti ki te reo Māori, ki ngā raranga Māori, could come together, explain what they were doing, and i runga te whakaro, if there's overlaps, that why should people be doing things that other people should be that other people are doing, let's work together, let's work collaboratively, and let's build off what everybody else is doing. So really, it's a hui for people that are researchers, a hui for researchers that the research involves Māori data, mātauranga Māori, kaupapa Māori, weratuma mō āpuetanga. So, koina ki te kaupapa.
Ai, so nō reira, ka hua wera o ngā kairangahau i rotu i tēnei kaupapa. Nō reira, āhia ka tū tēnei hui. When is this hui scheduled for?
Yeah, well, tomatika ngā katu i tēnei rā tonu me i nānahi, but we're all in lockdown, so that's not been able to happen. Nō reira kua nukua. And we've had a bit of a discussion, those on the organising committee, we've had a bit of a discussion about when would be the best time to move it to, and we haven't settled on it, but we're thinking early in the new year. Because this lockdown might draw out for a little while longer. And there's a significant number of researchers that are in the Auckland area that we want to attend the hui. So we think to be safe, we'll hold it early in the new year. January is kind of too close to Christmas and too much summery. March is probably people are going back to school and getting involved in university studies. So we're thinking terapia ka whakatū te hui i te marama o Pepuere.
Nera. Ai, tika tonu, kaore anō mātou, kaore anō tātou e mōhio pēhia te ro o tēnei noho rāhui haka moho au. A te ahiahi nei ka tuku tētahi kōrero te premier ki te motu katoa. Nō reira, tika tonu, koinei ngā āhuatanga mō ngā kaupapa katoa, ngā hui katoa pēnei ai. Just on a bit of a final note, where can people find out more about the Māori Data Impact Hui and previous mahi that has been done in regards to this kaupapa?
So, So the National Science Challenge 50 has an online webpage. If you do a search for SFTI 50, you'll come to their webpage, and there's been two hui that have been held previously that have looked into different aspects. So there was one held in 2018 in Pōneke, where we actually looked at what was Māori data. And then there was another one that was held i Wainanui a koutou jau, i te Tai Tokorau, i Aorere, Aorere. So that was...
I te kāinga tā heku nuku mai puhipi.
Yes. So that was March 2019, and there the kaupapa was more looking a little bit more around intellectual property rights and Māori data sovereignty, those kind of issues as we're doing research. So we've got reports that have been generated from both of those hui, which are, again, are online at the 50 website. So if people were interested and they wanted to have a look at what was said, they can find that there. And then we'll be, as soon as we've decided for certain what's the dates for this next hui, we'll be making announcements through the 50 website as well. So ko tāku ki ngā tamata I hihi ana kia tiro atu, the whakaro aki, me uru atu koe ki the website of 50.
Oh, ngā mihi, ngā mihi. Just before we do wrap it up again, just a little summary again why this has become such a big interest among our Māori communities.
So I'm sure you're aware, Joel, and certainly a lot of people at Te Ika are aware the data is knowledge, knowledge is power. And so the real wealth of our people is in our data. And there's a lot of issues around sovereignty of our data, protecting our data, making sure that it's used for the right purposes. But more importantly, if it's our own data, if it's our own people's data, then making sure that we are the people that benefit from the use of those data. And that's what technology has been able to provide us, new avenues, new job opportunities, new economy opportunities through our own data. But we need to be aware that the benefits return to our people and that we have our own protection of our own data. So that's why it's important. It's the future of this te ao hirihiri, mate. And we should be drivers of that future. Hara mā tete I atu, hei tohutohu kia tātou miki, miri mā tātou kia, e tohutohu atu ki e te atu. And so koina te kaupapa o ngā tumo mō hui, mei, to ensure that we are the drivers of our own destiny within our own data. So koina, iho koina I te tino kaupapa o ngā tumo mō hui.
O ngā mihi o te wā kia koe, I whaiwā ki te kōrero kia hau nei roto I tēnei, āhuatanga o te mateurutā, te noho rāhui hakamoho ao, ki te tuku wēnei o ngā koro e pāna ki te mana motuhake o te rāraunga o mātou koro hoki no reira, nei rāti mea tiki a koe.
Tēnā koe tau, o tira tēnā kaita katoa e pakarongo mai ana.
Ai ko tākuta te Taka Keegan, tērā i rungi te kaupapa o te Māori Data Impact Hui, ko rungo kē, nā wēnei o ngā āhuatanga kore tāia te tū i tēnei rangi tonu, engari a tērā tau hau Pākehā, ka whakaro ana rātou ki tētahi atu wā, ki te haka tū tēnei wāhi, no reira, nei rāti matu ki aia, e koutou mai e ngā whanaunga e haka rungo tonu mai, nei ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, nei rāti matu ki a koutou katoa, e honohono mai nei ki tō tātou tāngo o te hiku iwa tukau māwhitu, ira tahi te iarere.